just boys in a butcher again. Real Max, aka find out. MG Muse Muse, your nofs, YC Bank, and Likens a mastery a peki. Family yaka wapanga mabajeti. And he goes on his evening, his evening, causing him a guy, his soul.
You can just come and kill
me. Giving him just boys inside.
Come and kill
me. Real Max, aka find out. Hello, when I come around, let me get it. Yeah. Kama jivi kamunati Kani kukuzanga mina novati Kukavina kutuwela anilati Kanshibanga inge boz makavati Kansavati kuikomeleza kuna Bozi vaka otenga munati ya nkavina Ona pale anikaka kena so Ona so kunivuwa wache lavu suso Barman bring me to kaso One black label nipange black table Nofsi nchambe kema icy Mwamutian soka panu ni YC Katansi kava jivi Anikavina na rivala ni CV Nabuna ngongote kwa jofnya Kakansi kava jivi lwa kavina Anlikenza mastori ya peki Famali yaka wapanga mabajeti Anikozwa ni CV ni CV Nikozwa ni magaisi so
Kikadansi kama kivi
Yes I nenzai
Kama kivi
San
Kikadansi kama kivi
Alu wadai
Kama kivi
Yeah.
Tantalika ndive si mateta Nkowa seva mata Nkowa tuya mahetia Nkowa sisi vata Nkowa kujunto kuri ukitipata Kidisni majizi mwaka dance kama jivi Changa nsalika mana ingia ni vivi Ichile black label ya ma black label Rumors kaskedo katintas makembo Anskena Bala kubiliva kuri luli Kina DJs the yaspina Lukali kubina Jivi city knows Yes I
Anlikenza mastori ya peki Famali yaka wapanga mabajeti Anikozwa ni sivi ni sivi Nikozwa ni magaisi so
Kikadansi kama kivi
Hivi hivi ya wadashia sangi miozi
Sana
Kikadansi kama kivi
Alu wadai
In the one clues
Yeah.
The good time rule Full time ruins kama show The good time do Sometimes wawu soa kama zoo Ajubi ukama baki, inge kama baki, ukama baki Wana miki fawati, wati miki kwa pati Ujo tu bloka pati, miateka pati, inge kipa pati Ui bloka pati Kama tiamba kutawa, uyatu astawa Operation harmony, cooperation, no competition
Kaisi amu nipo kwa chance Nisikene stream city dance Ige sense munati Pashivina na ika kwa mikiti Shwe Kito AK Banks Tule Tanto nizi niwa Max
Inge sesi munati Au sivina wa ikutwa ni piti Inge TV kwa madansa wa piti Bato nilu na weo kaza kwiti Anlikenza mastori ya peki Famali yaka wapanga mabajeti Anikozwa ni zivi ni zivi Nikozwa ni magaisi so
Kikadansi kama kivi
Yes I nenzai
Kama kivi
Sana
Kikadansi kama kivi
Hello, what I?
Yeah.
Giving ninjas boys in a foot again. New Max, aka find out. YC Banks, MG Muse Muse. You know, Zagacha. Hey, Kelo. Y1. Hey, Vaja, Gacha.
Fast beats on the 1-2.
Hey, Jim Zagacha. In Angola, aka Don D. Hey, Kelo. Gacha. Hey, Matt Boy.
ZLatestMusic.com.